Penda penda kuzilikan penda chicks and penda tigers and penda hizo hit six sex is kiwa bam bam and penda he and penda that slow but yende chop chop and penda he and penda that slow but yende chop chop
ay kutade ay ina do de da ay ay nina gana mwa anamba nala ay ay kutade ay ina do de da ay ay nina gana mwa anamba nala
cheki cheki mina we ha tuna do the math eh. Surrender take over jo angusha mabitha eh. Baby si ubendova kwanza venye inafa si ati na chocha mina penda hikifa ukidigi da digi da pale tu kwenye macho mina sikia sikia ni kama ni commando saini ko zone mamizinga ni za chrome manzi unanibamba mahari nitachukua loan na kulamba tu pahali pale sehemu flani yani na utamwaga misi jui joni maji gani nikimaliza utasema Johnny nani daddy Harry Krez ule boyo machine nani
Anpenda penda kuzilika Anpenda chicks Anpenda tigers Anpenda hizo hit six sex is kiwa bam bam Anpenda he Anpenda that slow but yende chop chop Anpenda he Anpenda that slow but yende chop
Ay ay kudade ay ina dudeda ay ay nina gana mwa anamba nala ay ay kudade ay ina dudeda
Sanapenda kuzienda Ten over ten imijikenda Mzabibu ndo agenda Figa ni nane si utapenda Chora saba She's a bender Sita 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 enda Nakupenda ni utakupenda Maraka tano utani nitenda For you nile cha mavela For you nile cha pamela For you nile cha makwela Uskini kumboka itaya hela Ay, fitu ni tatu Ay, susikize msela Kuna ndovu, kuna matope Zikipatana ni natela
Anpenda penda kuzilika Anpenda chicks Anpenda tigers Anpenda hizo hit six Sex is kiwa bam bam Anpenda he Anpenda that slow but yende chop chop Anpenda he Anpenda that slow but yende chop
Ay ay kutade ay ina dude da Ay ay nina gana mwa anamba nala Ay ay kutade ay ina dude da Ay ay nina gana mwa anamba nala
Anapenda bima yangu juu ya venye na kitoka Niko hapa kaloleni tukomboka Mka mejibeba independent na nafocus
Nafikia tuende wapi mindio teresta na donga Don dada, wada na wadada Awezi ni compare na ma MC mafala
Kila flow na seti vitu deadly na sibala Nkitokia na kapeng wana shanga haga ajab Tuende basi wapi, tuku ni mekladi Sana kona nani, hizo nza bunyasi Basi nipe nafasi mkona horsepower Farasi unataka tuende wapi haya anzisha safari
Anpenda penda kuzilika Anpenda chicks Anpenda tigers Anpenda hizo hit six sex is kiwa bam bam Anpenda he Anpenda that slow but yende chop chop Anpenda he Anpenda that slow but yende chop chop
Ay ay kudade ay ina dude da Ay ay nina gana mwa anamba nala Ay ay kudade ay ina dude da Ay ay nina gana mwa anamba nala